sihlangene sihlangene Jehova kuyo indlu yakho sihlangene kuyo indlu yakho yiza manje yiza manje thina singene Sihlangene simakade siyakhuleka siyanxusa kuwena Jesu kuyo indlu yakho kuyo indlu yakho Thank you.